guwedde gwali we gutyo we gutyo. Ogona kuyita mosanyo tenderezebwe. Kono gwendi munga mpende mwamanyi. Ebizibu bijja mala bino mpaka bino. Mukama sabera manyo ulira. Chose mbera mwempita. Kuba mpende mwamanyi. Manyina kusobya tata nsonyiwa. Penda kwezi ndako onkolele yoke chamanyi. Kuli wetu nulabantu wakula kula nada. Yenze sinaba zijukira. Yenze naku wawura mbale mbale. Omwezi kuchuke. Ebyange bichuke. Omwezo mukade bye bye. Ebizibu bigobera wala. Omwezo mupya you are welcome. Ebembe bisubira. Omwezo mukade bye bye. Ebizibu bigobera wala. Omwezo mupya you are welcome. Ebembe bisubira. Sirina chentia wada manyi gambede. Sigasa kusubira erigwe munange. No maluga no kola, zimbera fude. Kakubere kulia, enda kuzino pambana, upambani. Sunura mumunye yange, wete gereze familia yange. Olongo semi kisa jange, mkama kwega irinde. Sunura mumunye yange, wete gereze familia yange. Okendeze vizibu yange. Kama kweka ide, sawo wafufu no bugende. Ebizibu bigobera wala. Omwezo kuja mpate kusende. Omwezo mukade bye bye. Ebizibu bigobera wala. Omwezo mupya you are welcome. Ebembe bisubira. Omwezo mukade bye bye. Ebizibu bigobera wala. Omwezo mupya you are welcome. Ogwatwala mukwano kwange. Bwenzijukira omwezi ogwo tulika nenkaaba. Waliwo omwezi na famire yongobera yongobera. Kusaba tozanga tata sasira. Omwezi mupya emikisa mipya. Zikunde woluji ewange wangule tata yingira. Savira famire yange, savira mikwano jange, savira bantu bange, ne gwanga lyange. Mpa omukisa, eri obulamu bwange. Mpa omukisa, eri ekkanisa yange. Mpa omukisa, eri famire yange. Mpa omukisa, ne mikwano jange. Let's see what you got.